It's 3 o'clock here in Richmond, Virginia. You're listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music on Ambiance Congo. Welcome to Ambiance Congo. We're going to be playing a little bit of Pepe Calais music today. He passed away November 28th, 1998. So we're going to play, start the show off today with one of my favorite songs of his and end up the program, if we have time, with Be a Chance, homage à Pepe Calais. So I'm going to play a song I've played before. I usually don't do that unless it's a request, but I love this song. It's called Ive de Kondo from one of my favorite Pepe Calais and Empire Bakuba's LPs, self-titled LP on the Sakotis label. We'll play that. Then we'll hear some Shala Moana. So did you have requests or comments? The number here, area code 804-649-9737. And you can go to the blog, www.wrir.org. Leave us a comment. Follow the track list, draw us a picture, whatever. Enjoy, keep it cranked up loud.
Demande bilongo,
oui.
Moi je t'aime,
oh.
Moi Pepe Calé, oh je t'aime,
ah.
Demande dilou mon ao, moi je t'aime,
oui.
Demande papi texeo, moi je t'aime,
oh.
Demande au mamadou, moi je t'aime,
oh.
Kofi Akwadio, moi je t'aime,
oh.
Raifu Mariame, oh. Moi je t'aime, oh. Oh chérie Dikando, chérie Dikando. Naina lingi di kando, oh chéri di kando, moi je t'aime, oh, moi je t'aime, oh, pourquoi tu fais souffrir, oh tu fais souffrir, sinon je mourirai, oh, oh je t'aime, oh, chéri di kando, rendez-vous au climat, oh ce soir, oh, moi Pepe Calé. Oh, je t'aime, oh, rendez-vous au climat, sinon je mourirai. Oh. Pourquoi tu fais souffrir, oh mon cœur, oh, oh, Dikando, chérie, je t'aime, chérie Dikando.
Bokoni na ngai di kando Komanga na ye Komota na ye bana
Au Clément ce soir Avec Empire Bakuba
Mais ça va chauffer
Oh chérie Dicano, moi je plairai oh. Pourquoi tu veux pas de moi, Dicano? Moi je t'aime oh, oh Mamadou.
C'est vrai.
Kofi Akwadio, oh je t'aime oh. Raifu Mariame, oh je t'aime oh. Abudula Sisi, oh je t'aime oh. Demande tout Kinshasa, oh je t'aime oh. Demande oh Abidjan, oh je t'aime, chérie du Kando. Demande la danse oh, oh je t'aime oh. Du Kando, oh Bilongo oh. Dido, dido, senga oh, oh je plairai oh, chérie du Kando. Chérie du Kando.
Aïga kande geni ni oh. Aïga kande geni ni oh. Napoli na ngai di kando oh. Napoli na ngai di kando oh. Boba na na ye, bobo ta na ye bana.
Tata Madio,
Alleluia, Papa.
Mateo.
Dala bozo bana yo na botoli yo rezon okosuka wapi
Support for WRIR comes from the Maudlin Center at the University of Richmond. A complete fall schedule of theater, music, comedy, and the classics is online at maudlin.richmond.edu. My name is Dowdy. This is WRIR 97.3 FM Richmond. For all of you people who are listening on other stations, that's where this program originates. You might be listening on another station in another part of the world, another part of the country, but this program originates from the studios of WRIR 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. I'm here with you every other week. That last track was the great Bob Okilo from Bozi Boziana, along with Deus Mukengi and L'Orchestra Antichoc from the Ngo Yarto compilation Bozi Boziana featuring Jolie Detta Deus. And volume one. Before that, from the LP Mpokolo from Shalamwana from the 1980s, we heard the song called Onat Fam. Before that, from either the early 80s or late 70s, I'm not quite sure, Pepe Calais and Lampira Bakuba from self-titled LP on the Sakotis label, we heard the song called Ive Dikondo. And the Virginia Poison Center is an emergency telephone resource of poisoning information available to the public and healthcare professionals. Their confidential emergency phone lines are available free of charge 24 hours a day and staffed by poison specialists. If you suspect a poison exposure, call the Virginia Poison Center helpline at 1-800-222-1222. Most poison exposures reported are accidental and approximately 50% involve young children. For more information about poison prevention, visit www.poison.vcu.edu. Okay, coming up next, how about some a new record from an older gentleman, from the great master Lutumba Simaro, along with Bana Oke, from his latest CD, Encore et Toujours, on the Diego Music label, came out this year. We're going to hear, there's two versions of this song. One is simply called Ravis, which we've played before, and this one is called Ravis Filis. So we're going to play that one for you right now. Thank you.
mabata mabena banyama maboye kufa kala ezali kotambola na mitu ya bato ezali kopesa bato maboma
nzambe lukelami yango misika mivane soki pe epongelo soki pe efelo soki pe na se ya ebale soki pe na kati ya volko mokili evanda kimia bakoko batikela biso liloba tozala bamoka na ntango ya pasi mpe ya bisengo tozala bamoka
kasi lelo biso eritage nini tozali kotikela bana oravis motema mabendoki jalousi moimi mpe ko epai robert avis
oh, divise 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 o oh, divise avis badivise mokili oh, mama ye yeah, yeah. Mokili ekomisomo ye yeah, avis
kabelaka tata na yo mwana hey, mwana mwana kabelaka mama na yo ntango bazali na bomoi mwana salisaka baboti bayo mokola bakokufa nyonso kosala na matanga
ezali sepona lokumu
na yo moko kamera sanduku ya talo katafalke chapele ardente bato bakolia mpe komela bapesi matanga kombo versi
ezali sepona
bango bakomona teo bakomi na monde mosusu ah, o oh, mwana eske osalisaka bango ntango bazalaka na bomoi mwana na mokili tata azalaka se moko mwana na mokili mama azalaka se moko ye oyo batikali nsima papa ya leki to ya kulutu oyo batikali nsima mama ya leki to ya kulutu e salisaka bango e bazali se baboti bayo
ndekotika kobanga liwa mama tika kobanga liwa nzambe banga mabe osala bato na mokili mokola suko kosambai tanga mabala boni oboma na mokili na jijema ya suko kosambae keba mabulu otimola na balabala mokolo mosusu ekokunda yo moko bakuba osalaka baninga na mokili mokolo mosusu ekozongela yo mama ye
na betolo pitalo bayeba nzambe soki basi eleki bayebalali na betolo pitalo bakosi malade te dokotolwe
matisi bavitre bavitre fume po bato bamona ye te climatizor na kati malili lokola chambre froide musiki ya bana oke kotoko kuze na ngazi bomengo o chance abosani terasa jaki bele epai azalaki kolala bapongi ya nzala na kiti soki auti campus mbongo ya bus bapesa si la vie c'est quoi pas yo ma watro
kuzelanga tanga pas diplôme nenge na nenge kasi kuzelanga vanda ka chomer ya mula zomio nazala ka mokonzi na compagnie ya bibi exode na kamatie na musala enemi na ye liboso na compagnie aponise ngaye akei kokota na syndika asengelinga ba creve tongo pourquoi c'est ba grève commanditaire seyé pas lettre anonyme pa ya ba kozi pa longola nga mosala quelle ingratitude mokile salema bongo medard ya monica
Oba mama lanzoto ya moto, oba ngamo imolunge, oba mama loko lanzamba, bo mama boya mituna ya bato ya mite mama be. Mama binga baka bala belinga liboke ya bandindi, le plan ki e reserve o kadavre. O kadavre konti zari vo peye mo, oh mama ye, manda bengi nga zobai, yo mote mae. Ozali wapi, ovandi wapi, oba mama na nzoto ya moto lokola sekele a motema.
Motema e yo motema e, oba mama na nzoto ya moto, oba nga moyi molunge, oba nga sanza na minzoto, oba nga prose ya bamure, oba nga kosamba na bandoki
kala ndenge osalinga.
Mama likele mbala mbelinga liboke ya bandindi Le plan ki e reserve o kadavre
O kadavre quand ils arrivent au pays des morts
Oh mama ye, mokile benginga zobaye
Kamo avena parigo Clemaston Sissimanto, Kora Man. Let's go!
Lelo, mare chance nini bwe ponanga.
Parigo, Didi Lumbu, Ibe Bonga.
Fifi mana soki na zalaki, mote mama bende le kolinga na kiteo, na kolingo na yo, tala lelo pesinga liboma, na muna yo.
Lijo Kwempa, ah papa na Blanche.
Rigo akuna nene de boule bobondela fifi soki yeteo mele na suka sena mama
fifi mana soki na salaki mote mama bendele tolinga na kiteo na bolingo na yo tala lelo pesinga liboma na muna yo
na sambeli mumpe misoni bolingo ekosonga kate Si va verser la Bible, Bozongelanga. Mazo, mazo, et paillons alliés. 10 dollars, mais c'est pour les la.
Fifi mana, soki na salaki. Monte mama, baby.
Il y a bonne salaki. On a pas l'autre.
On a l'autre. On a l'autre.
On a l'autre. On a l'autre. On a l'autre. On a l'autre.
alulaka bebe mwasa wanga ye kasi bolingo yango di mini yango na bakisa me na lingi yo bolingo
fifi mana soki na salaki motema mabe mele tolinga na kiteo na kolingo na yo tala lelo pesi nga liboma mamu
Yeah. papa, na ba misio, asalisi ba maladi, na ba emise kofa, suka na ngo ba bomiye, le monde est méchant,
bibi dese,
le monde est méchant.
Ana mama na Christopher, Dede et Pichukombe, Betty les bourgeois, Kelly la béninoise, Efelina Baye Bate, Gigi Matutu, Adi Londole, Albert Nzita, Molisha Babadi, Bana Orléans, Restaurant Internet chez ma Marina Orléans. Tafangu foste sumbu
Ibande la mokili tape azala kaseme Na makani sima e apo akili mobali Mpena sima kili mwasi na mopatia mobali
Bekison okunji kojo fis heroine
Turepelo zali mobali oyo ya la vinanga Iba elo ba mauta bongoko na biso Mokola yambo na mona kayo basola kanga motema
Bana Chaco
Zoto ya fome zambe ya fisa eko bangi samba Miso na ye, eko ngala luko la moya midi Elegance ya fonde ya maya talo Lopo son zoto, moselu luko la moro ya maye
Gil Esther, Chantal Kokama, Marie Moke Lundumba, Pek Shungu Mondo de Mouch, Bichu Mukalenga
Mobali oyo ya la finanga Yeba elo ba mauta Bongoko na biso Mokola ya mbona monaka yo Pasola kanga motema
ke
Pacho batete
Zoto ya fome zambe ya piso eko bangi samba Miso na ye, ekonga la loko la moya midi Elegance, ya mone diama ya taro Lopo son zoto, oselu loko la moro ya maye
Chale chamba Dance Mayemba, Bianco Lupusa Daddy Soso, Jericho Libei, Kanto
Oh, Pamukende, Koyakile
C'est Zidane, Joël Killer, José Bianga.
Nara bia ye, basa tunyoso, ba memi sutani, ba lingi ma yinge na Ecclesia Maria je. Awana zanga na ngamo, solo reclamo pa oya melanga. Awana zanga na ngamo, awana zanga na ngamo, solo de kotu koko ya melanga. Awana zanga na ngamo, solo de shayi mokilie. Ize bola na tutu roba, chale monele Mambo de Panama Bengela nga jiji danie, wasenga kimpuni Bengela nga deo tonto wade, shana peko Wapi yolo rinde la kongolede, tayirudi aloe Naleli yo, wawobobo ivenjoli Kamionete mola na ma Opa mugende koya gile
Chez Arriva Général Poulangenge Top 1
Aleko Ko Ko Imbiko Aleko Ko Ko Imbiko
Jibele Poula
Aleko Ko 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 Imbiko
C'est dans la loi Bati Asabe Gilles Vavita Choupette Ibamu Munanga Africa Yazizi Mopatibi within Limba Eme Kibangula Namien Jean-Marie Malinda Bofe Patrick Mukuna Mefa Serge Fortina Boulantou Jolik Lukulasi Pichu Efa Lukulasi
Oya
Ibrahim, les mères de
Colombe,
Santos Kikaki, Adrienne, Adilf, la Bundes. Lorenzo Motema ya Chuke Ilunga.
Aleko ko ko imbi ko.
Roger Maeva, grande puissance.
Ko ko imbi ko.
Mutakisi ya Anta Chane.
Oh mwanango, Francis Komenga, Katile, Aba.
Lo bela yela yeba, so kyoko inanga ye, na katya motema. Noel, Pakuba, international.
Butu alalite, seko banza kayo.
Nini poche.
Butu alalite, seko banza kayo.
Christelle de Vendôme, Claudine Kinoa, Nimi Chikeva. Mama Honorine, Famille Kitenge, Mama Tenge, Famille Ebundu, ma femme, Varia Tondo, Afoka Luji, Lekia Rosita. Weston, famille Pamelo, Banafeme,
yo Francisco, yo Menga, yo Francisco,
Sylvie Bache, chez Monica, la princesse, Murphy Bolingo, Gilda. Idéo, Iléo, Serge Massengo, Café Cefrette, Machine de guerre, Rombo Duga, bienvenue Sueli, Sedou Bombombo. Si denzenza
la salo numero de kimani
fe de merien
Francisco tolinga ni mingi ibala na biso bato ba chemiso
biju binanga le japonais ipola musika
na ete ta momoi mubi makara
westerno
na ete ta momoi
jean prêtre Bomolo, les grands prêtres,
Francisco Mokitano, Yambanga, Yamutema, Yambanga, Yamutema,
Napomu Chapata, Severine, chez Jimmy. Maindo, Gui Maindo, Gui Kabobo,
président Bobin, Nene Vanga, Bijou Emmanuel. Si tu nous malades, bon, sera l'ambassade, Bernadette, Jean-Claude. Séverine Keti, si de moi dit qu'on solo là. Claudine Sambuisa, Omera Matiadi, Jessie Maketa, Ousmane, Ricotoni, Yakuba, Farida, Taï, Fadiga, Samé Pengo. Papa Lou Bokana, le Rosipo, et l'Ondre, Fadou Ilumba, Chanana Sandrino, Nana Loutoulae, Naleli, Avostien, Titiona, Adomete Walitemio, Bilimaï, la Poifesse, Salogoné, Nome Bambi, une service de l'Ondre. Allez sinon, la course est maman à café de bois. Patrick de Paris, Apo, Nicala, Tiffany Mandiango, la Hollande, maman à Débora. Becker, Dikembes, Jean-Jacques Lufuma, Marius Lufuma. C'est là la loi.
All right, you're listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you every other week, bringing you 2 hours of great Congolese music. That last track was Rikoko et son groupe Wenge Ale Paris from the latest CD from Rikoko called the Mufumweto Vibration on the Solfège Universel label. I believe that one came out about 3-4 years ago. The name of the song was Na Ete Soleil. Before that, Titina Al Capone from his CD No Comment. I believe that's his first solo CD. Came out a few years back on the Air BMOS production label. The name of the song was Tour Eiffel, featuring, of course, you recognize Fally Ipupa singing on that one. And before that, Gigi Fall along from his CD Côte Ouest. Came out in the 1990s. We heard Double Impact. Before that, Modogo John Franco Fer, along with Viva la Musica Corte Grands, and Papa Wemba from his CD Integration. We heard Fifi Manmar and Lutumba Simro and Bana Oke from his latest CD, Encore et Toujours. We heard the song called Ravis Filis. All right, support for WRIR comes from Dash Kitchen and Carry, offering delivery downtown and throughout the fan. The Dash Kitchen at 900 West Franklin Street offers fresh, chef-inspired local foods in a fast, casual environment 7 days every week. You can find Dash Kitchen and Carry's menu and more on the web at dashrva.com. And broadcast of WRIR is also made possible in part by C&M Galley Kitchen at 2805 Hathaway Road in the Stratford Hills Shopping Center. Galley is open weekdays at 11 and weekends at 10 for lunch, dinner, or anytime breakfast. Menus and more on Facebook. Search Galley Restaurant. You can go to our website, www.wrir.org, and follow the track list. Leave us a note, leave us a comment. Want to hear something in particular next time or even today? If I've got it, I'll play it for you. All right, let's hear about one more thing here I got to do. Let's play a promo for one of the other great programs here on WRIR.
First is the salad, then the meat, then the vegetables. Wait, bring all my food at one time on the same plate.
Global Agogo, music from around the world in the universal language of groove, every Friday from 5 to 7 p.m. right here on the mighty, mighty 97.3 WRIR, Richmond Indie Radio, radio for the rest of us.
World service bulletin.